Blog Talk Radio.
Thank you.
Banyarwanda kazi muteze amatwi radio itahuka nkuko mumaze kubyumva muri indirimbo RNC ni amizero y'abanyarwanda muri RNC ibintu byose birashoboka. Ubu rero turi muri cya kiganiro cya buri cyumweru gikorerwa ku mugabane wa Afurika. Aha turi ni Pretoria muri Afurika y'Epfo, mukaba muri kumwe na Claude Marie Bernard Kayitare. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kugirana ikiganiro, ikiganiro kigizwe n'ingingo zikurikira: General Kayumba Nyamwasa ngo ingoma ya Kagame yaba isigaje imizi ibarwa ku ntoki. Ubundi turaza kuganira nanone ku byerekeranye n'uko urubanza rwa General Kayumba Nyamwasa n'abashatse kumwivugana i Johannesburg muri Afurika y'Epfo aho rugeze muri iki gihe n'uko rukomeza. Dufite kandi indi nkuru y'abanyarwanda bibaza bati: ese niba koko abanyarwanda barabashije gukorana, abanyarwanda b'abahutu barabashije gukorana na FPR Inkotanyi, abo aribo Kanyarengwe Alexis na bagenzi be, ni kuki abandi bo badashobora gukorana n'abagize RNC barimo General Kayumba Nyamwasa n'abandi? Ibyo byose ni ibitekerezo tugezwaho n'abanyarwanda, ariko turabiganiraho mu kanya, mu mwanya urambuye nitubona akanya. Nanone turabagezaho undi munyarwandakazi wandikiye Perezida Paul Kagame amugira inama nawe yo kuba yasaba imbabazi abana b'abanyarwanda. Reka rero dutangire ku ngingo ya mbere, aho tuvuga ko tuganira ibyerekeranye n'uko General Kayumba Nyamwasa yavuze ko ingoma ya Paul Kagame isigaje iminsi ibarirwa ku mitwe y'intoki. Ibi rero bikaba bikubiye mu kiganiro General Kayumba Nyamwasa aherutse kugirana n'umunyamakuru w'ikinyamakuru The Observer. Uyu munyamakuru akaba yitwa Mukombozi Robert. Nk'uko rero mubizi, hashize imyaka itatu gusa umugambi wo kwivugana General Kayumba Nyamwasa uburiyemo. Muribuka cyane ko ababisha bashatse kumwivugana ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi i Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ubwo bamurasaga amasasu, ariko Imana ishobora byose ikamuba hafi akabasha kurusimbuka. General Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo mu Rwanda yashyize ahagaragara ibirebana n'umugambi wo gushaka kumwivugana ubuzima bwe mu ntambara yo ubuzima bwe ubungubu akaba yarabugeneye intambara yo kubohoza u Rwanda n'uburyo Paul Kagame yirengagije nkana umugambi abatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda barihaye. Reka rero tubasubiriremo uko General Kayumba Nyamwasa yasubije ibibazo yabajijwe n'uyu munyamakuru Robert Mukombozi, ariko ibibazo bikaba byarabajijwe mu rubazo mu rurimi rw'Icyongereza. Impamvu rero tugiye kubagezaho iki kiganiro n'uko iki kiganiro twasanze kirimo amakuru menshi abanyarwanda bakwiriye kumenya, ikindi kandi kikaba cyaratambutse mu rurimi rw'Icyongereza, wenda bamwe batabashije kumva neza, ariko izi nkuru zirimo zikaba zikwiriye kumenywa na buri munyarwanda wese kugira ngo tumenye aho tuva n'aho tugana muri rugamba rwo kongera kubohoza abana b'abanyarwanda ku ngoyi y'ubutegetsi bw'igitugu bwa Paul Kagame. General Kayumba Nyamwasa rero isi yose iki ni ikibazo cya mbere yabajijwe n'uyu munyamakuru Robert agira ati: General Kayumba Nyamwasa, isi yose yakuwe umutima n'iraswa ryanyu ryabaye rwagati mu mukino w'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru yaberaga muri Afurika y'Epfo. Mwadutangariza uko byagenze muri icyo gihe. General Kayumba Nyamwasa yamusubije agira ati: nari mvuye mu maduka ubwo twarimo twinjira mu marembo, naje kubona umuntu ahagaze n'imbunda ku ruhande rw'umushoferi. Umushoferi wanjye akingura idirishya mu ruhande rwe, nibwo uwo muntu vuba vuba yahise asharisha amasopera ye andasa isasu ry'umunda. General Kayumba Nyamwasa ati: habayeho kugundagurana hagati yanjye nawe mbasha kumuhonoka, kuko kugundagurana amasopera ye yaje gutakaza inzira yayo, ntiyaba ikibasha kohereza amasasi, ari nabwo nahise njyanwa mu bitaro. Umunyamakuru rero yifuje kumenya, hakurikijwe ibivugwa mu rubanza, ko ngo muri uwo mugambi wo kwivugana General Kayumba Nyamwasa haba harimo na bamwe mu bakozi bo mu rugo iwe bwite, ese General Kayumba Nyamwasa we akaba yaramubazaga niba yaba hari abo yigeze akeka mu gihe nyine ibyo byabaga General Kayumba Nyamwasa atashwida rwose abakozi bose bakorana n'abizeraga cyane ati cyane cyane uriya ushinzwe ku murongo wa kane ariwe wari umushoferi wanjye ati ubwo nahungaga mva mu Rwanda niwe wantwaye anyambutsa umupaka rwose naramwizeraga bihagije yabaye asigaye muri Uganda gusa mu gihe njye nakomezaga nza muri Afurika y'Epfo ariko yaje kumbwira ko afite ikibazo cy'umutekano we mu Buganda nk'uko bimeze ku bandi bariyo bahunze bava mu Rwanda aho bamwe banashimutwa cyangwa se bakagirirwa nabi nibwo rero namufashaga kuza nawe muri Afurika y'Epfo aho merereye yaraje aba mu rugo kandi mufitiye icyizere gihagije twamufataga nk'umwana mu rugo General Kayumba Nyamwasa aravuga iwe mu rugo ati twamufataga nk'umwana mu rugo ariko ntibyamubujije kugurwa na leta y'u Rwanda General Kayumba Nyamwasa ati naho ubundi bari yabicanyi ntabwo bari banzi nanjye nta namwe nari mbazi nta muntu rero washaka kwivugana umuntu atazi biriya bakoze babitumwe na leta ariyo naje mpunga igitangaje cyane ni uko abo babisha banakoresha abavoka baheze cyane muri iki gihugu cy'Afurika y'Epfo ubwo se ni nde wundi ubishyura icyo ni ikibazo General Kayumba Nyamwasa yibazaga mbese mbere y'uko bagerageza kwivugana General Kayumba Nyamwasa n'umwe muri bo ugaragaza akazi nta n'umwe muri bo ugaragaza akazi kafatika kaba kari kamutunze nyamara bakabasha kwigondera amafaranga y'akayabo ariho bariya bahanga mu mategeko babunganira ikibazo cya gatatu umunyamakuru Robert yifuje kumenya yabasize General Kayumba Nyamwasa atese mwumva nyuma y'uyu mugambi mubishaho kubivugana mwaba mwizeye umutekano wanyu aho muri icyo gihugu cy'Afurika y'Epfo General Kayumba Nyamwasa yakomeje agira ati sije we njyenyine wibasiwe na leta y'u Rwanda ati kuko na niba ujya usoma buri gihe ujya usoma ibinyamakuru byo muri Uganda niba kandi ushobora no kuganira n'abandi banyarwanda iyo za Uganda hari bamwe bashimutwa abandi bakicwa ndetse n'abafungirwa ahantu hatazwi General Kayumba Nyamwasa atura urugamba rurwanwa n'abanyarwanda bose bari mu buhungiro General akomeza ati ikibazo cyanjye naho gitaniye n'abo bandi ku kabazo ka kane umunyamakuru ngo yabashije General uburyo nawe asubiza niba nawe yarigeze yifuza kuba yasubiza ibimukorerwa ni ukuvuga kuba mbese yakwivuna umwanzi nawe General Kayumba Nyamwasa ati urugamba turiho uretse ko tudakoresha uburyo uduhiga akoresha ariko natwe turwana intambara y'amahoro igamije impinduramatwara kandi twizera ko abanyarwanda bose bazashyira hamwe bakarwanya ingoma y'igitugu General Kayumba Nyamwasa ati si ubwa mbere ibintu nk'ibi mbiba ati n'ahandi ku isi birahaba aho abantu bigomeka bakimika ingoma ngome yica ikanahutaza abaturage rero bishyira hamwe bakazirwanya ntawe natwe twishyize hamwe dushinga ihuriro nyarwanda RNC twifatanyije n'abandi dushyiraho urugaga duhuriramo n'indi miryango iharanira demokarasi nka za FDU Inkingi n'amahoro kandi twizera ko tuzahuriza imbaraga zacu hamwe maze tukazarimbura iriya ngoma y'igitugu umunyamakuru rero Robert ati se mwaba mwagereranya mwageranya ingufu za mwamwegeranya ingufu za gisirikare General Kayumba Nyamwasa atoya ariko nanone hari igihe byatubana nk'ibyagiye biba mu bindi bihugu aho abaharanira demokarasi bifashishije inzira y'amahoro bagiye bahura n'inzitizi ariko abanyagitugu bakanga bakaba bakaroha abaturage muri gahunda zinyuranye n'izo baba bateguye naho ubundi twe ibyo ntibiri mu migambi yacu umunyamakuru akomeza agira ati haravugwa cyane ko muri iki gihe ishimutwa ry'impunzi nyarwanda cyane cyane abanyeshuri n'abahoze ari ingabo bahunze cyane cyane mu bihugu muri za Afrika y'Uburasirazuba bashinjwa ko ngo baba bakorera mu mugambi wanyu no kuvuga mu mugambi wa General Nyamwasa nabwo bafatanyije wo guhungabanya ubusugire bw'u Rwanda. Igisubizo yahawe aragira ati ibi birego nta kuri kurimo, ati nabaha urugero mpereye ku muvandimwe wanjye ubu umaze imyaka itatu afunze, uwo muvandimwe wa General Kayumba Nyamwasa, ati mbaye ngize uwo dukorana mu Rwanda uwa mbere nagahereyeho ngira ngo ni umuvandimwe wanjye, nyamara ubwo nahungaga sinazanye nawe, nashoboraga kujya kumufata mu rugo iwe mu gihe nagendaga, nyamara byafashe amezi atandatu yose kugira ngo atabwe muri yombi afungwe. Ntabwo rero wavuga ko abo bantu bose ari General Nyamwasa bakorera gusa, sinabura kuvuga ko mu Rwanda haba hari abantu bakunda kandi bashyigikiye amatwara ya Rwanda National Congress ariko bitavuze ko bakorera Kayumba. Icyo ni igisubizo cya General Kayumba Nyamwasa. Amakuru rero ngo anyuranye nk'uko umunyamakuru yabibwiraga General Kayumba Nyamwasa aturuka mu gisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF, ngo Perezida Kagame yaba afite impungenge ko hari igice cy'ingabo cyaba gihengamiye ku ruhande rwa General Kayumba Nyamwasa. Umunyamakuru rero yifuje kumenya niba ku bwa General Kayumba Nyamwasa ubwoba bwa Paul Kagame bwaba bufite ishingiro. General Kayumba Nyamwasa ati icyo navuga, nayoboye ingabo igihe kinini cyane, ndumva nta gitangaza cyaba kirimo. Nabaye umwe mu bayobozi bumvugaga cyane muri FPR, nari mfite inshuti nyinshi z'inkoramutima kandi n'abagiye bansura ni abantu babana kandi bahura n'abanyarwanda benshi. Ubwo rero General Kayumba Nyamwasa ati icy'ingenzi sige nka Kayumba Nyamwasa, ahubwo icy'ingenzi ni impamvu zaduhagurukije duharanira kuri ubu ngubu, kandi icyo nzi ni uko mu Rwanda hari abantu benshi bashyigikiye ibitekerezo byanjye atari ukubera njyewe ahubwo ari ukubera ibyo mparanira. Icyo duharanira ni ukuvana abanyarwanda ku ngoyi. Kuba rero mbirimo ni byiza, ariko niyo byaba bikorwa n'abandi bantu batandukanye ndumva mfite icyizere ko abanyarwanda babishyigikira. Icyo ni igisubizo cya General Kayumba Nyamwasa. Mu gihe rero umunyamakuru yarongeye aramubaza ati se mu gihe tuvuga iby'urugamba rwo kubohora igihugu mwari mufite umubano ukomeye cyane na Paul Kagame mu gihe FPR yari ikiri mu ishyamba no mu gihe cy'ubutegetsi bwe, Kagame kuri ubu ngubu avuga ko ukora ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cye kandi ukaba warananiwe gusobanurira abanyarwanda imikorere yawe, ibyo mu Cyongereza bita accountability. Umunyamakuru atese ki mu by'ukuri cyaba cyarakuruye uyu mwuka mubi hagati yanyu? General Kayumba Nyamwasa ati Perezida Paul Kagame azi neza ko hari byinshi twakoranye, ndetse na benshi muri bagenzi bacu twakoranye bari bazi ko barabizi. Ni koko hagati yanjye na Kagame twari dufitanye umubano wihariye, nibuka igihe kimwe namutabaraga mu gihe abandi bose babaga bamwitaruye. Ibi nukurikira nabyanditse inshuro zigera kuri ebyiri. Ubu agomba nawe kuba azi neza impamvu twagiranaga umubano wihariye, ari nabyo byakomezaga ubucuti bwacu. Hari igihe namutabaye mu ngorane aho abandi bagenzi bacu bamwifurizaga ko ubuzima bwe bwarangira. General Kagame yibuka neza ibyo bihe, iyi yabaye intangiriro y'umubano wacu wihariye, gusa byaje kugeraho umubano wacu wagiye uzamo agatotsi biturutse ku buryo yafataga amahame ya RPF. Hari igihe umuryango RPF wahagaritse kwamamaza amatwara nk'umuryango, ahubwo hazamo ibintu byo kurata no kwamamaza ubuhangange bwa Paul Kagame nk'umuntu ku giti cye, ibyo bikaba ari ibintu nge ntashyigikiraga na busa. Ubundi General Kayumba Nyamwasa ubivuga. Icya kabiri, habayeho ikibazo cya Dr. Joseph Sebarenzi Kabuye washinjwaga ibintu by'ibihimbano, nibyo nabyo narabyamaganye ku buryo bitashimishije Paul Kagame. Haje kubaho ibintu byo kwica abantu batabanje kunyuzwa imbere y'ubucamanza, byakoreshwaga n'umutwe wa DMI hamwe n'umutwe wa Republican Guard, Kagame abizi neza, nyamara nge bakabimisha. Bamaraga gukora ayo mahano y'ubwicanyi bagahindukira bakabishinja abantu b'inzirakarengane. General Nyamwasa aragira ati, icya gatatu cyabaye ikibazo cya Pasteur Bizimungu, nawe ubwo yari akiri perezida yahimbiwe anashinjwa ibinyoma byinshi. Umutwe wa DMI muri icyo gihe yari irimo Jacques Nziza n'abandi batekerezaga ko bamushinja bakamufungira ubusa. Nakomeje kubangisha kubagisha impaka kugeza ubwo noherezwaga mu Bwongereza mu mahugurwa, aribwo Bizimungu bahise bamufunga. Mu by'ukuri umubano wanjye na Kagame watangiye kwangirika mu mwaka w'1997, nuko mu mwaka w'2003 turashwana burundu. Umunyamakuru rero nawe arakomeza ati, se mwigeze kuvuga ko mwatabaye ubuzima bwa Kagame ari mu kaga inshuro nyinshi, aho ubwo mwari mu ntambara mwatubwira uko mwamutabaye? General ati, hari igihe twari ku gasozi kitwa Nkana muri za Byumba, aho ni mu majyaruguru, hari mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1990, twari twatimbuwe n'ingabo z'u Rwanda, ingabo zacu zisubira inyuma. Kagame we icyo gihe ntiyamenye ko twatsimbuwe, ingabo zacu zasubiye Uganda. Nasubiye inyuma gutarura inkomere, nsanga Kagame akihishe mu rutoki atazi n'ibyabaye. Ninginze bagenzi bacu ngo tujye kumutabara, tumuvane mu karere k'umwanzi, ariko kubera ubugome bamuziho kandi byari inyuma y'urupfu rwa General Major Fred Rwigema, bagenzi banjye baranze bagira bati, mwihorere, mpitamo kwitanga njya kumuvanayo. Ati, abyishyize ku gahanga ke. Yari wenyine yaguye mu kantu, atazi aho ingabo ziherereye, atazi aho yakwerekeza. Bukeye bwaho nanone ahitwa nka Nyantanga naho mu majyaruguru, mu ijoro umwanzi yaratuzungurutse, Kagame yari yarasinziriye mu ihema atazi ibyabaye. Namenye ayo makuru mu rwego rw'ubutasi, twabashije kurwana dutsimbura umwanzi tubasha kwikurayo, ariko bukeye bwaho umwanzi aradutsimbura, nabwo nagarutse kumukura muri iryo hema muhisha muri Uganda mu rugo rw'umuturage. Abasirikare bakuru twari kumwe nka Nyantanga ntibifuzaga ko ahava kuko batamushakaga. Bamwe muri bo muri abo ba officers, muri abo basirikare bakuru batamwifuzaga na gato, ubu bari mu bakuru b'ingabo mu Rwanda. Ubu sinakwirwa mbavuga amazina, ariko nabo bariyizi. Iyo ntahaba hamwe na Colonel William Bagire bari kuba baramwivuganye. Mureke dufata akaruhuko akanya gatoya, mu kanya turakomeza tubagezaho izindi ngingo zigize ikiganiro cya General Kayumba Nyamwasa n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru Observers. Okay, ndabona hari hano hari gukomeza kuzamo akabazo kameze nk'akabazo ka technique. Reka tugerageze dukomereze ku zindi ngingo uyu munyamakuru yaganiriyeho na General Kayumba Nyamwasa.
Ese mimi wumvise ibyo papa arimo ngo nawe ufite umukoro da?
Ngo umukoro ntukanse, none se yasubiye mu ishuri ryari?
Oya, ariko nawe ntukurikira rwose. ntabwo wumvise ko Perezida Kagame yasabye wo muri FPR kumwigira ko yagoma ku Perezida.
Ariko nawe ukunda politiki ye, hanyuma se niko Kagame ari we ufite ubwenge bwinshi mu Banyarwanda barenga miliyoni 11?
Ariko birashoboka, hari umuperezida wigeze wumva ku isi wishe abantu benshi kumurusha.
None se nibwo bwenge bwe, ariko uzi ko navutse ari we Perezida.
Ese mwabana mako mudakoraho muri leta zanyu, ntabwo muzi kuri iki atari igihe cyo kuganira.
Ese mawe ntayifite ko na papa ngo afite homework, reka twisekere.
Bite muri runo rugo ko habaye nko kwarukira amacumu, ntimuzi ko ndimo gushaka ko twatekinika itegeko nshinga kugira ngo Kagame azayobore u Rwanda ubuziraherezo.
Kagira inkuru
nawe umuntu wo kwiyubara.
Umva burya babivuze ukuri koko ngo amateka aragateterwa nta wiruka ngo yasigeda. None se nturuzi ko mufatanye umugaga n'umugambi w'abagabo? Kagame ngo arashaka ko twareba uko yazapfira ku ntebe y'ubuperezida. Oya nje uyu mukoro si mukozwa, ahubwo aho bukera na FPR ndayivamo amanywa va. Nabise n'abandi imyaka n'imyaniko maze ku butegetsi nyinshi kandi se kamara na nyina w'urabyara umuhungu kandi ngo ni nyagasamburira remo.
Ese ubwo wahari ntiyabatinya ubucamanza bwamutanga atanze impande zose z'isi?
Ariko mimi nawe urabaza amenye nko kukandurira umunwa, ahubwo kuko Kagame azi ubwenge, afata abantu akabaha umukoro wo kumukingira ikibazo nyine ngo abe yikinze ubwo bucamanza.
Ariko papa Kabebe, abana bafite ukuri, abantu bakuze bize baminuje, umwicanyi arabafata akabashuka mukemera koko? Ariko akasaga agasuzuguro cyangwa igitutsi ku Banyarwanda kubeshya ko miliyoni 11 z'Abanyarwanda nta wundi wabasha gukorera Abanyarwanda byiza kurusha Kagame? Yewe ndi wowe nabishingukamo, ahubwo nkanamubwiza ukuri.
Yego mama rwose mubwire, ese we yanze kuyobora? Arubwo Kagame afite amashuri aruruta ye? Ese ko papa ari dogiteri, harya Kagame we niki?
Generale na wanyabwoya hamuye badashaka uko biyicira da. Nyamara papa ajya abwira boye ngo ntakaniganwe ijambo.
Cyo none muceceke numvise kandi nasobanukiwe. Koko rero Kagame nta yindi manda akwiye, kuko uretse no kwica itegeko nshinga ry'u Rwanda ntizarangije sibye Abanyarwanda, ahubwo niba ari umugabo yari guha abandi Banyarwanda abanyamashyaka bagapiganwa mu matora azira uburiganya, noneho we akishyira mu maboko y'ubutabera.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nimushira amanga muhagurukire icyarimwe mukomere Perezida Kagame na FPR ye, ho kuzagira ukomeza guhirahira ngo arahindura itegeko nshinga kugira ngo Kagame akomeze guheza Abanyarwanda mu gihirahiro.
Twese nk'abitsamuye twamaganye twivuye inyuma
igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga
kugira ngo Kagame akomeze akandamiza Abanyarwanda
maze azarinde apfira ku butegetsi.
Radimara kamara mpaka rudatinya iby'ubu byo mu rubiriho.
Ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17,540.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, inkuru iba impamo Radimara twari twarategereje ubiravugira mu Rwanda rwagati.
Radimara ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17,540.
Ukeneye kumenya ukuri ku bibera mu Rwanda, umva Radimara kamara mpaka rudatinya iby'ubu byo mu rubiriho.
Ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17,540.
Wowe urambiwe akarengane gakorerwa mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, fungura Radimara ivugira mu Rwanda rwagati kumvikana mu karere kose ndetse no mu mahanga.
Radimara ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17,540.
Ukeneye kumva ibitekerezo byubaka kandi bihuza Abanyarwanda nta kurunda moko, iyumvire Radimara ivugira abaniganwa ijambo n'ubutegetsi butegekesha igitugu.
Ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17,540.
Wowe urambiye ikinyoma n'iterabwoba kandi unyotoye n'ubwiyunge nyabwo, egera Radimara ariyo marembo ya demokarasi isesuye, maze ushire ubwoba wumve Radimara imara impaka ikinyoma kigaharirwa na nkana.
Radimara ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17,540.
Nibyo koko Radio Impala ni kamaramaka, Radio Impala ni rudatinya ibyuma ibyo mu rubiriho nk'uko aba bagabo babivuze. Radio Impala ni radio nshyashya Abanyarwanda baharanira demokarasi bifuje ko yegera Abanyarwanda buri munyarwanda akajya yiyumvira agaradio ke yitwaje mu mufuka cyangwa se agateretse ku idirishya iwe akitse imirimo ariko kandi abadashobora kugera kuri utwo turadio cyangwa se ababasha kugera kuri ibyo byuma bya mudasobwa bafite za interinete nababwira iki radio itahuka nayo ikomeza kubaganirira abandi nanone mwumvise inama za papa wa kabebe papa wa kabebe yabaye umuntu wibeshye cyane ariko nyuma yaho aza kubona ko Kagame Paul atariwe kamara ko kuyobora u Rwanda n'abanyarwanda reka dukomeze rero kuri bya bibazo umunyamakuru Robert yabajije General Kayumba Nyamwasa aragira ati mwaba ese muri make mushaka kuvuga ko ubuyobozi bwa RPF cyangwa se RPA ari nk'impanuka kuri General Kayumba Nyamwasa ati abo ati ibyo byo n'ukuri rwose yaho yagize ati definitely it was an accident mu rurimi rw'icyongereza umugaba w'ingabo wemewe yari General Major Fred Rwigema twatakaje umugabo twatakaje umuyobozi kandi twabuze umuntu w'inkoramutima w'inyangamugayo iyo Kagame aza kuba umugabo ngenere kuba w'ingenzi mu myitegurire y'urugamba rwo kubohoza u Rwanda ntabwo General Major Rwigema aba yaremeye ko ajyanwa muri amahugurwa muri Amerika muri cya gihe nyine intambara yatangiraga mu kwa mbere ukwakira ku ya mbere ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda umunyamakuru arakomeza mubaza ati se mwabase hari abandi basirikare bakuru mutekereza ko bari kuyobora ingabo neza mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda kurusha Paul Kagame ku buryo niyo bagera mu Rwanda ibintu byari kumera neza kurusha uko bimeze kuri ubu ngubu General Kayumba Nyamwasa atabobo bari bahari benshi cyane ariko Kagame yabashyize ku ruhande no kuri ubu nta n'umwe wabona mu buyobozi mu Rwanda General Kayumba Nyamwasa ati ibi ni ibintu bibabaje cyane umunyamakuru ati ariko si ubundi n'ubu Kagame aracyavuga ko ubwumvikane buke hagati yanyu bwatewe no kutubaha imiyoborere ye ndetse no kuba mwarananiwe gukorera mu mucyo aricyo yise lack of accountability General Kayumba Nyamwasa atese ikindi yakwitwaza n'iki ibyo yabishinje abantu bose bitandukanije nawe bakava mu gihugu ahubwo ahitamo kubahimbira ibyaha igihe cyose bitandukanije n'ubutegetsi bwe bw'igitugu bamwe abita abajenosideri abandi abateroriste naho abandi ngo bamunzwe na ruswa ibyo nibyo yitwaza nanjye rero nta gitangaza kuba ashaka ibyo ampimbira iyo witegereje ku manza n'ibihano byakatiwe bane muri twe nkanjye nakatiwe imyaka 24 ubu General Kayumba Nyamwasa ubivuga nakatiwe imyaka 24 y'igifungo nanahari iki si igihano cy'abamunzwe na ruswa kuko ntaho nahuriye nayo ariko niyo byaba ari nabyo nari kuba narashyikirijwe inkiko ngira umuyobozi bigaragara ko ari ikinyoma kandi Kagame nuko yiberaho ariko iminsi ye irimo iramusiga umunyamakuru atahubwo ubwo ukomeje ku minsi yiruka wayoboye ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikiri na Zaire ukeka ko koko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu ntambara ya Congo mu mutwe wiswe M23 cyangwa se M23 General Kayumba Nyamwasa ati byo ni ukuri koko nayoboye ingabo mu gihe cy'intambara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ndabyemeza nibyo ingabo z'u Rwanda zagize kandi zifite uruhare rukomeye mu ntambara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ati kandi ikindi gikomeye abantu bakwiye kumenya ni uko nta cyitwa M23 cyangwa M23 kibaho ati M23 ni ibintu byafindafinzwe na Leta y'u Rwanda umunyamakuru yarakomeje aramubaza ati se mwaba mufite icyizere ko ukwisuganya kw'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubu yashyigikiwe na Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo bazafasha kuryoza u Rwanda intambara rwateje muri kiriya gihugu. General Kayumba Nyamwasa arasubiza agira ati nta washobora kubeshya isi ubuziraherezo, ati ibinyoma bya Paul Kagame bimaze kugera ku ndunduro, ntabwo agishobora kwijijisha imbere y'amahanga, dore nk'ubu ibihugu bigamije iterambere mu karere k'amajyepfo ya Afurika, ni ukuvuga ibihugu bikubiye mu muryango witwa SADC ndetse n'abandi benshi bamaze kuvumbura ko Paul Kagame buri gihe yitwaza jenoside nk'iturufu nk'aho yayitwaje nk'amahano yagwiriye Abanyarwanda, ahubwo ayigira urwitwazo rwa politiki na diplomasi yabonye, bigatuma rero avogera Congo ubundi akayikoresha yikoma ibihugu by'abaturanyi. General Kayumba Nyamwasa ati kuri ubu ikinyoma cyarashaje, n'umwanya wo kubikurikirana hafi, kandi ndashima cyane amahanga ko yabyitabiriye nubwo byaba byaratinze, ariko abakuru baravuze ngo gutinda kuruta guhera burundu. Uyu munyamakuru Robert kandi arakomeza agira ati kuri ubu haravugwa kandi imitungo y'umunyemari w'umunyarwanda nawe ubarizwa muri Afurika y'Epfo, Tiberti Rujugiro, urugero ni inzu yitwa Union Trade Center ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amanyamerika, byafatiriwe ngo kuko yaba yarifatanyije namwe. Ati ibyo byo generali murabivugaho iki? Generali Kayumba Nyamwasa ati izina Nyamwasa rirakoreshwa nk'intwaro yo kwikiza abo Paul Kagame adashaka. Mu myaka y'igihumbi 1990 n'ibindi havugwaga Bwana Sebarenzi, abantu baranitwaga ngo kuko bamushyigikiye. Nyuma haje kuvugwa Pasteur Bizimungu, Bwana Tribert Rujugiro ubundi yahunze imbere yanjye, ibye biravugwa birahosha none ubu ni jyewe. Umunyamakuru arakomeza tese mufite ikindi mwatangariza Abanyarwanda muri iki kiganiro? General Kayumba Nyamwasa ati nifuzaga kumenyesha Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda muri Afurika yose n'amahanga yose ko twe twahagurukiye kuvana Abanyarwanda ku ngoyi by'ukuri, kandi twiteguye kubigeraho mu minsi ya vuba. Inzego z'ubuyobozi mu Rwanda zafashe bugwate, inzego z'ubutabera ntizikora akazi kazo mu bwisanzure, inteko ishinga amategeko ikorera umuntu ku giti cye ariwe Paul Kagame, guverinoma yose ni akarima k'umuntu umwe ku giti cye kandi ayikoresha uko yishakiye. General Kayumba Nyamwasa ati noneho ubutegetsi bw'igitugu bwegereje impera zabwo, Abanyarwanda bararambiwe barababajwe bihagije kandi batakaje icyizere. Ati rero nagira ngo nizeze Abanyarwanda, ubu ni General Kayumba Nyamwasa ubivuga, ati nagira ngo nizeze Abanyarwanda n'abashyigikiye umugambi wo kwigobotora iyi ngoyi ko ibyayo bigiye kurangira. General Kayumba Nyamwasa aho rero niho yahamirije ko ingoma ya Kagame n'igitugu cye birimo kugera ku ndunduro yabyo, ubu ngo impera zabyo iminsi ikaba ibarirwa ku myanya y'intoki. Reka twongere dufate akaruhuko, muri tekinike barimo gushaka ikintu badushyiriraho, wenda turaba twumva akaririmbo ngira ngo akaririmbo turabanza twumve nanone itangazo rya Radio Impala, kuko Radio Impala irakenewe mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze twumva icyo Radio Impala bayivugaho.
Radio Impala kamarampaka rudatinya iby'ubu byo mu rubiriho
ivugira ku murongo wa metero 16 na kiloheti 17540.
Banyarwanda kazi, inkuru ibaye impamo Radio Impala twari twarategereje
ubiravugira mu Rwanda rwagati.
Radio Impala ivugira ku murongo wa metero 16 na kilohertz 17,540.
Ukeneye kumenya ukuri kubibera mu Rwanda, umva
Radio Impala kamaramaka rudatinya ibyububi byo mu rubiriho.
Ivugira ku murongo wa metero 16 na kilohertz 17,540.
Wowe urambiwe akarengane gakorerwa mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, fungura Radio Impala ivugira mu Rwanda rwagati, kumvikana mu karere kose ndetse no mu mahanga.
Radio Impala ivugira ku murongo wa metero 16 na kilohertz 17,540.
Ukeneye kumva ibitekerezo byubaka kandi bihuza abanyarwanda nta kurunda moko, iyumvire Radio Impala ivugira abaniganwa ijambo n'ubutegetsi butegekesha igitugu.
Ivugira ku murongo wa metero 16 na kilohertz 17,540.
Wowe urambiye ikinyoma n'iterabwoba kandi unyotewe n'ubwiyunge nyabwo, egera Radio Impala ariyo marembo ya demokarasi isesuye, maze ushire ubwoba wumve Radio Impala imara impaka, ikinyoma kigaharirwa na nkana.
Radio Impala ivugira ku murongo wa metero 16 na kilohertz 17,540.
Imana we abahungu n'abakobwa bageze mu shaka
tukivuga ku byerekeranye na General Kayumba Nyamwasa reka tubagerere no ku rubanza rwabashatse guhita kumuhitana muri Afurika y'Epfo urubanza rwabashatse guhitana General Kayumba Nyamwasa ruracyakomeza i Johannesburg muri Afurika y'Epfo urubanza rwabashinjwa kuba barashatse kwivugana General Kayumba Nyamwasa rukomeje Johannesburg muri Afurika y'Epfo urwo rubanza twibukiranye ko rumaze imyaka igera kuri itatu rukurikirana icyo cyaha abantu batandatu ubushinjacyaha bwemeza ko bafatanije umugambi wo gushaka kwica uwo mu general nk'uko batanu muri batandatu barangije ubuhamya bwabo ushinjwa bwa gatandatu ari we bwana Pascal Kanyandekwe ubu ni bugezweho akaba yaratangaje yatangiye gutanga ubuhamya bwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka amaze rero gutanga ubwe buhamya hakurikiyeho ibibazo abazwa n'umushinjacyaha aribyo bita cross examination mu rwego rwo gushaka kumenya ukuri ku ruhare yaba afite muri kiriya cyaha cyakorewe General Kayumba Nyamwasa ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 uyu uregwa Pascal Kanyandekwe yaba ubundi ari mu ntoki nk'uko yabitangarije urukiko ubwe yatangiraga gutanga ubuhamya bwe Kanyandekwe yemera ko yavukiye mu Rwanda akaza kwimukira mu gihugu cy'Ububiligi arangije amashuri abanza yemeza ko icyo gihe yari afite imyaka 13 y'amavuko ageze muri icyo gihugu ngo yaje guhabwa ubwenegihugu bityo akaba afite ubwenegihugu bubiri akaba ari umunyarwanda ari n'umubiligi ibi kandi bigaragazwa n'ibitabo by'inzira cyangwa se ibitabo by'abagenzi ibyo bihugu byombi byamuhaye ibyo bita za passport igitangaje cyane rero ariko nuko bamuha reka mumbabarire gatoya dufite akabazo ka tekinike twongere dusubire inyuma tukarebe ndumva harimo hazamo amajwi menshi reka dusubire inyuma turebe akabazo ka tekinike turabagarukira mu kanya gatoya reka tekinike muturebere ikintu cyaba kirimo gutuma aya majwi iva
dukomeze tureba uyu umwe mu baregwa batandatu mubashatse kwivugana General Kayumba Nyamwasa icyo yaba ari cyo. Pascal Kanyandekwe rero ni muntu ki? Pascal Kanyandekwe aka nk'uko ari umuregwa wa gatandatu muri uru rubanza, nk'uko yabitangarije urukiko ubwe yatangiraga gutanga ubuhamya bwe, Kanyandekwe yemera ko yavukiye mu Rwanda akaza kwimukira mu gihugu cy'Ububiligi arangije amashuri abanza. Yemera ko icyo gihe yari afite imyaka 13 y'amavuko ageze muri icyo gihugu, ngo yaje guhabwa ubwenegihugu, bityo akaba afite ubwenegihugu bubiri, akaba ari umunyarwanda n'umubiligi. Ibi kandi bikaba bigaragazwa na za mpapuro cyangwa se udutabo tw'inzira aribyo bita passport. Igitangaje rero cyane ariko ni uko mu buhamya bwe bwose usanga yiyambura ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, ndetse akanagera naho avuga ko atazi ururimi rw'ikinyarwanda. Aha twakwibaza koko niba umwana w'umunyarwanda wamara imyaka 10 irenga mu gihugu cye yarangiza akibagirwa ururimi rwa gakondo. Pascal Kanyandekwe kandi ubwo umuhagarariye yamusabaga kubwira urukiko icyo yakoraga mbere yo gufatwa, yavuze ko yari directeur wa za kompanyi eshatu zose, imwe ngo yitwa Quality Aviation ikaba ngo ifite abakozi bagera ku 10, indi ikaba yitwa Rwanda Factory ikaba ifite yifasha iyi ikaba gufasha imishinga mito mito mu buryo bw'ubukungu, ikaba ifite abakozi bagera kuri 50, hamwe n'indi ya gatatu yitwa Quality Motors nayo ikaba ikoresha abakozi barenga ngo 50. Mu buhamya bwe kandi Pascal Kanyandekwe ahakana yivuye inyuma ko muri buri bariya baregwa baba bafatanije nawe icyaha nta n'umwe azimo. Ati jyewe ndi umushoramari, ntaho nahurira na bariya bandigana nabo. Pascal yemeza ko yinjiye muri Afurika y'Epfo aje mu bucuruzi cyane cyane ngo kugura indege, nyamara siko biri kuko akimara gufatirwa ku kibuga cy'indege icya OR Tambo i Johannesburg, mu bikapu bye basanzemo ibintu byinshi birimo n'inyandiko yerekanaga neza aho General Kanyumba Nyamwasa yaratuye. Muri make rero we ahakana ko nta cyaha afite kubirebana n'iraswa rya General Kanyumba Nyamwasa, ndetse akanagera aho abwira urukiko ko atazi n'impamvu yaba ari mu rukiko kuko ibyo barimo ngo bitamureba. Ibibazo rero by'ubushinjacyaha aribyo bita cross examination. Nubwo Pascal yagiriwe inama no kubwiza ukuri urukiko, we yahisemo gukoresha amacenga, ariko yibagirwa ko hari ibimenyetso simusiga byerekana ko koko afite uruhare rukomeye mu gushaka kwivugana General Kayumba Nyamwasa. Umushinjacyaha yamubajije niba hari icyo azi kuri uru rubanza aregwamo, avuga asubiza ko ntacyo abiziho, ndetse yigira inyoni nyinshi abaza n'impamvu amaze imyaka 3 yose afunze ngo anaburanishwa. Ku kibazo cy'uko yaba yarazanye n'undi munyarwanda mu ndege imwe ubwo yinjiraga mu gihugu cy'Afurika y'Epfo, yavuze ko ntawe nubwo indege yaririmo abantu benshi bwose. Impamvu y'iki kibazo nuko mu bakekwaho kuba bari muri uyu mugambi harimo utarafashwe witwa Vincent Ngendo, uyu niwe watangije uyu mugambi mubisha. Nyuma ariko Pascal ubushinjacyaha bwamweretse ko abeshya, kuko icyo bita manifesti y'indege bajemo bigaragara ko bari bicaranye ku ntebe zegeranye. Isuzumwa rya za telefoni zigendanwa arizo bita mobile phone, aribyo bita mobile phone forensic examination, ubushinjacyaha bifashishije umuhanga kabuhariwe mu gusuzuma telefoni zigendanwa ukorera ikigo cya MTN yo muri Afurika y'Epfo, yasobanuye ibi bikurikira. Avuga ko ziriya telefone ziranga nyirazo aho aherereye hose, kabone n'ubwo
yaba atayivugiraho zerekana kandi ubutumwa bugufi ibyo bita za SMS abatumanaho bohererezanya zerekana kandi aho uhamagariye undi uhamagaye undi aba ari naho umusubiza aherereye ibi rero byifashishijwe mu bushinjacyaha kwereka Pascal ko mu by'ukuri yatangiye kuvugana n'abo bantu bari bafatanyije icyaha mbere y'uko jenerali araswa ubushinjacyaha kandi bwerekana ko bwerekana aho inama zagiye zikorerwa hose ndetse bigahuza na bumwe mu buhamya bwatanzwe na bagenzi be cyane cyane ushinjwa bwa gatatu ariwe bwana Salid Abdul nubwo benshi mu baregwa bagiye bitana ba mwana bemeza ko nta wuzu undi amatelefone yabo yerekanye ko bagiye bahamagarana ikindi cyagaragaye nubwo kanyandekwe atabikozwa rwose nuko mu manimero zari muri telefone ye harimo n'iz'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda aha habonekamo cyane nimero ya Jacques Nziza bikaba bigaragara ko ari mumbabarire bikaba bigaragara ko ariwe warukuriye uyu mugambi wo guhitana uwahoze amukuriye mu kazi ariwe General Kayumba Nyamwasa ibibazo bihatwa Pascal byakomeje ejo hashize mu rukiko rw'i Johannesburg aho ubushinjacyaha bumubaza icyo yakoraga hafi y'urugo rwa General Kayumba Nyamwasa ku munsi ubanziriza iraswa rye ndetse no kuri uwo munsi nyirizina ni ukuvuga ku itariki 18 no ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2010 uko yabonetse byerekanywe na telefone ye yo mu ntoki akahava akanya gatoya nyuma y'iraswa rya Kayumba ikindi cyamutaye mu munigo ni ikibazo nanone cyo gusobanura icyo yakoraga hafi y'ibitaro Kayumba yararwariyemo amaze kuraswa hanyuma General Kayumba Nyamwasa yarokotse bwa kabiri nanone mu bitaro muri wa mugambi mu bishobora guhitana uyu mujenerali bamaze kumurasa babonye agihumeka bahisemo kumukurikira ngo bamurangirize mu bitaro nk'uko hari ubutumwa bugufi SMS yandikiwe imwe muri za nimero twavuze zo mu Rwanda ibivuga iragira iti twohereje umuntu ariko igitanda nimero ya gatanu twasanze hariho umuntu urwaye amaguru ntabwo ari uwaraswa tugiye koherezayo uwa kabiri twumve neza ko atubwira inkuru ihuye n'iyo uwa mbere yari yatubwiye iyi SMS Pascal arayihakana nk'uko ibindi byose atabikozwa ariko mu by'ukuri Imana yakinze akaboko kuko kuri uwo munsi boherejeyo umuntu ni nabwo nyine basanze General Kayumba Nyamwasa yasibujwe ni ukuvuga yavanywe mu bitaro noneho aho yaryamaga ahajyaho undi wari wirwariye amaguru ubwo hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2013 cross examination izakomeza nanone rero ku itariki ya 14 Ukuboza akaba ari naho dutekereza ko bishoboka ko ibazwa rya kanyandekwe ryazarangira gusa twavuga ko nubwo ibi bimenyetso ari byinshi cyane Pascal we yahisemo kuvuga ko ntacyo azi kuri raswa rya General Kayumba Nyamwasa yewe ati nta n'uwamuntumyeho ikindi akora uko ashoboye kose akivanaho u Rwanda akageza naho ahitamo kuburana mu rurimi rw'igifaransa atsindagira ko ari umubiriki ubutaha rero tuzakomeza tubagezaho isozwa ry'uru rubanza ndetse n'ibindi bizakurikiraho abanyarwandakazi reka twongere dufate akandi karuhuko mu kanya gatoya turagaruka dukomeze ikiganiro
byerekeranye na General Kayumba Nyamwasa n'umugambi w'uko mwivugana ndetse twanavuze ku byerekeranye n'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Observer bwana Mukombozi Robert. Muri aka kanya turagira ngo twongere tubagezeho ikindi kiganiro tugirana n'umutegarugori umwe w'umunyarwandakazi ubu uri mu murongo wa telefone, tukaba turimo tuganira cyane cyane ku byerekeranye na gahunda yiswe Ndi Umunyarwanda. Iyi gahunda ngo yo gusaba imbabazi hagati y'Abahutu n'Abatutsi, nako y'Abahutu bagomba gupyinagara bagasaba imbabazi Abatutsi, kubera ko ngo Abahutu baba barishe mu izina ry'Abahutu bose aho bava bakagera, kandi Abatutsi ngo bakaba barishwe mu izina ry'Abatutsi bose aho bava bakagera. Ibyo sibyo bivuze, ibyo ni gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangijwe na Paul Kagame n'urugo rwe arugo afatanyije na Jeannette Nyiramongi. Muri iki kiganiro rero ntabwo nshaka cyane ko tuganira ku byerekeranye na gahunda Ndi Umunyarwanda, kuko kuri radio Itahuka ndetse no kuri radio Imara mukunze kubyumva bagenzi banjye bandi babiganiraho. Gusa naje gushishikazwa n'ibaruwa nabonye uyu munyarwandakazi yashyize ahagaragara yandikira Perezida Paul Kagame, nagira ngo gusa adusubizeho utubazo dukeya ku byerekeranye n'ibaruwa, hanyuma twumve uko byifashe. Uyu mutumirwa rero uri mu murongo wa telefone ni Madame Esperance Mukashema, akaba ngo yarasabye Kagame na Freddy Ibingira gusaba imbabazi mu izina ry'Abatutsi. Madame Esperance Mukashima, ntabwo ari ubwa mbere tuganira hano, sinzi ko yakongera kubibwira, gusa nagira ngo mbibutse ko Madame Esperance Mukashima n'umwe mu babyeyi bari barahungiye igakurazo mu by'Imana igihe abihaye Imana bitwa, ndetse akaba yariciwe n'umwana we w'imfura muri icyo gihe akaba yaricanywe na bariya bihayimana. Madame Esperance, nongeye kubasuhuza.
Niwe Kayitare, murakoze cyane kumpa ijambo.
Madame Esperance, twumvise mu minsi ishize wandikiye Perezida Paul Kagame ngo usaba ko ya umusaba ko yasaba imbabazi mu izina ry'abatutsi kandi ngo akaba namwe yabasaba imbabazi kubera umwana wanyu w'igitamba mboga wasize ubuzima muri kare yakaga gakomeye aho mugira muti nyakubahwa Paul Kagame ukwiye gusaba imbabazi Kiliziya kubera abihaye Imana ndetse nanjye ugasaba imbabazi kubera umwana wanjye witabye Imana. Nagira ngo muri make mudusobanurire aho icyo gitekerezo cyavuye Madame Esperance.
Urakoze Kayitare, maze kumva gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangiwe na Perezida Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Mumbabare ariko ubundi mbivuze ko batabivuze, kuko Jeannette we yavuze ko we ari umuyobozi Kagame akaba ariwe mufasha. Ngo kanyuzemo batazayindega kuko nahinduye amagambo yabo, ariko bo niko babivuze, ariko twese ko tubimenyereye. Ubwo rero iyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda batangije, baravuga bati umuhutu wese nasabe imbabazi mu izina ry'abahutu kubera ko ubwoko bw'abahutu bwishe abatutsi. None ariko icyo kintu bakibagiza ko bo imyaka 20 igiye gushira batubwiye ko mu Rwanda nta moko ahari, ko ahubwo ari Abanyarwanda. Nukibaza uti se ubu ngubu nibwo nyuma y'imyaka 20 nibwo batangiye kwigisha abantu ko ari Abanyarwanda? None ibyo njyewe nkunda guhera ku bintu byabaye inzi nahagazeho mfite gihamya. No Kagame rero azanye iby'amoko niwe ubizanye, kandi noneho niba azanye iby'amoko we ni umututsi, ni umukuru w'igihugu ahagarariye Abanyarwanda, arasaba abahutu gupfukama bagasaba imbabazi ko bishe abatutsi. Niba ibyo bintu abisabye, nawe nk'umututsi afite abo yicishije, nabo barakomeretse barababaye, noneho njyewe nitangiriyeho ngo ujya gutera uburezi irabwibanza. Njye nibanjirijeho kuko natanze urugero kuri abwicanyi bw'igakurazo. Ubwicanyi bw'igakurazo hishwemo abihaye Imana, hapfamo umwana w'igitambambuga w'imfura wa yanjye Sheja, wicwa na batije na 57 yari yowe na Fred Ibingira ku mabwiriza yahawe na Perezida Kagame. Ibingira ni umututsi, Kagame ni umututsi, abo bombi ubungubu ni inkotanyi zikomeye bafite ubutegetsi. Noneho rero we arasaba abahutu gusaba imbabazi, arabibakangurira. Nawe nagira ubutwari ahaguruke avuga ati njyewe ndasaba imbabazi imiryango yabiriya yihaye Imana bishwe Gakurazo, nawe nyange nsaba imbabazi kubera umwana wanjye yishe. Navuze ko naragira ubwo butwari agasiba izo mbabazi nzazimubabarira, kandi ko n'Abanyarwanda bazamufata nk'intwari. Niba rero abwira abahutu gusaba imbabazi, nawe natange urugero rw'ibyaha yakoze y'umukuru w'igihugu ugomba gutanga urugero rwiza rwo gusaba imbabazi. Ubwo wenda hari n'akandi kantu nakongeraho, barashaka kujijirisha Abanyarwanda, kuko hariya abihaye Imana bamaze gupfa baravuze ngo
mutaragira ko mwongeraho. Madame Esperance, mumbabarire gatoya, mutaragira ko mwongeraho, muravuga muti Paul Kagame agomba gusaba imbabazi mu izina ry'abatutsi kubera ko nawe yatanze iriya tegeko ryo kugira ngo Fred Ibingira n'abatayo y'ijana na 57 bice bariya bihaye Imana ndetse n'uriya mwana wari ukiri igitambambuga Sheja. Ariko se kuki mwe muvuga ko Paul Kagame asaba imbabazi mu izina ry'abatutsi nk'aho nyine yaba yarabikoze mu izina ry'abatutsi, nk'uko Kagame we avuga ko abahutu bishe abatutsi kubera mu izina ry'abahutu? None kuki mbese mutamusaba imbabazi mugira muti mutamubwira gusaba imbabazi mugira muti saba imbabazi mu izina rya batayo y'ijana na 57 watumye gukora ariya mahano? Ese aho none abatutsi bandi ku rundi ruhande ntibakumva ko bashinjwe nk'uko kuri iki gihe abahutu bumva ko bashinjwe, kandi mu by'ukuri badafite ahantu bahuriye nabyo? Madame Esperance,
noneho numukuru w'igihugu ubwo ugomba gutanga urugero we yasabye abahutu ngo basabe imbabazi mu izina ry'abatutsi yatangire ku rubyiruko bati musabe imbabazi mu bwoko bw'abahutu bene wanyu bishe noneho rero niba hagurutse akabikangurira arabo bahutu akavuga ati bahutu ni musabe imbabazi numvise premier ministre numvise abaminisitiri numvise bandi abo ni abayobozi noneho rero nawe nk'umututsi mukuru na ibingira generali n'umututsi mukuru nabo nibahaguruke batanga urugero ntabwo ibyo bintu ari njye ubihimbye ibyo bintu niwe wabishyizeho azashyiraho itegeko niwe wabikanguriye abanyarwanda ubundi nibo bari baravuze leta yaravuze ngo nta moko ahari noneho ayo moko arayagaruye arabati abahutu nibasabe imbabazi mu izina ry'ubwoko bwabo niba yarabivuze ngo abahutu basabe imbabazi n'ubwoko bwabo n'abatutsi nabo nibasabe imbabazi mu bwoko bwabo noneho kandi ababimburire kuko niba avuga ngo batutsi n'umututsi noneho ubwo ngubwo najye mu cyimbo cy'abatutsi yirengera ibyo abatutsi bakoze kuko ibyo bintu ntiwabyigishije iyo ntero ni wayiteruye nabyirengere ntabwo ari njye ubimuvugiye ni wabitangiye
ndabyumva agomba kubyirengera avuga ko abahutu bagomba gusaba imbabazi mu izina ry'uwitwa umuhutu wese waba yarishe hanyuma nawe ukagira uti umututsi nawe yagombye gusaba imbabazi mu izina ry'uwitwa umututsi wese waba yarishe ariko kuri iki dufashe iyi kamba dufashe urugero rw'igakurazo ahangaha ni batayo y'ijana na 57 na Kagame na General Fred Ibingera bonyine uko ari batatu mbese uvuze uti saba imbabazi mu izina ry'abandi batutsi urumva abandi batutsi utabo bashinje harimo n'abatazi ibyo bintu dore ko ni gakurazo ahari abihaye imana ndetse ngira ngo na sheja nabo bakomokaga mu rwego rw'abatutsi
ingewe no mu ibaruwa navuze ko icyaha koko ni gatozi icyaha ni gatozi umuntu yagasabye imbabazi z'icyaha yakoze ariko ndongere mbisubiremo noneho ubwo avuze ati abahutu nibasabe imbabazi mu bwoko bwabo niba ashaka icyo gihe navuga ati abahutu bavuge bati hari ubwoko bw'abahutu bwishe tubisabiye imbabazi nawe nahagurukiye avuga ati ubwoko bw'abatutsi bwarishe abisabira imbabazi kuko namuhaye urugero njye namuhaye urugero rwa gakurazo nahagazeho kuko ruriya rugero rwa gakurazo nta bahutu baje kwica bariya abantu bishwe n'abatutsi niho mvuga kuko ntabwo njya mu bindi njyewe njya mu bintu nahagazeho mu bintu nzi mu bintu niboneye kuko rero ngo ni intero umukuru yateye icyo gihe rero nabitangiyeho urugero nicyo nshatse kuvuga ariko iby'icyaha byo icyaha ni gatozi n'umwe baruwa nabyanditse n'ibyo icyaha ni gatozi ariko njye ndamusubiza ku rugero yatanze ku byo yakanguriye abanyarwanda nk'umukuru w'igihugu ubundi tuzi ko ngo ari umubyeyi w'abanyarwanda niba ari byo yigishije nabanza bitangemo urugero ababwira ati nanjye nciye bugufi nicyo ngicyo ngiye mukangurira
nibyo koko mama Esperance Kagame twese tuzi ko ari mu banyarwanda bishe kandi bicishije abantu benshi tuzi ko hari abavandimwe b'abatutsi batazi na mvahe na njyahe ya mafuti ya Kagame gusa Kagame yakoze kubera ubwibone bwe n'ubwirasi bwe no kwigira yakarakaje no kwigira igitangaza ariko abo batutsi bakaba badafite ahantu bahuriye nabyo ni nako byanagenze igihe interahamwe cyangwa se n'abasederi nabo barimburaga abantu bo mu bwoko bw'abatutsi mu by'ukuri harimo n'abatabizi ndetse no ku mpande zose bakaba baraguyeho ariko ikintu abanyarwanda bose bagakwiriye kumva ndetse ikintu Kagame yagakwiriye kumva ndetse ikintu cyatumye uyu munsi nshaka ko tuganira kuri iyi baruwa yanyu kugira ngo ibe urugero imbere y'abanyarwanda bose nuko mu by'ukuri nk'uko mukomeza kusubiramo muti icyaha ni gatozi nuko umuhutu waba yarishe cyangwa se umuhutu waba yaragize uruhare mu mabi yose yabaye mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi yabazwa ibimureba akigira hagaragara akabisobanura niba hari yaba atabashije kubisobanura inkiko zikamukurikirana zikurikije ububasha bwazo ariko nanone byagera ku rundi ruhande ku ruhande rw'abatutsi nanone niba hari icyaha cyaba cyarakozwe na FPR inkotanyi kikaba kitagomba kugerekwa ku bandi batutsi bitabaye ibyo noneho niba umuntu agomba guhorerwa aho yavutse cyangwa se ukwasa cyangwa se uko akomoka abandi banyarwanda baragira bati ese none ko Kagame ari umwega ese abega barimbaguye abantu ku rucuncu Kagame yaba yafata umwanya nanjye ngo yafata umwanya yaba yafata mikoro akajya ahagaragara akitakuma akavuga ko asabye imbabazi yabo kwa Rutarindwa cyangwa se abanyarucuncu ibyo byose ni ikibazo abanyarwanda bagombye kwicara bakiga kuri wa mugani sinzi undi munyarwanda wigeze kuvuga ati hakwiriye hari iteraniro ryikomeye ryitwa rukokoma ntabwo namenya ntabwo aribyo mvuze ariko ibyo aribyo byose murumva ko noneho hari abantu bazajya bagenda bazira abandi bantu dukomereje mama Esperance kuri iyi baruwa yanyu muragira muti ubwo bwicanyi bwakozwe na generali Ibingira ku mabwiriza mwamuhaye ese mama Esperance mwebwe noneho generali Ibingira nta butumwa mwageze mu mugenera
generali Ibingira nawe nk'uko bariya ba ministre nk'uko bariya abayobozi b'abahutu bahaguruka bagasaba imbabazi ku mabwiriza ya shebuja ari nawe yarakwiye guhaguruka nk'umugabo nawe agasaba imbabazi kuri buriya bwicanyi yakoze igakurazo njyewe nibwo ute n'ubundi yakoze ariko ndavuga ubwo ntahagazeho nzi nawe agahaguruka agasaba imbabazi kuko niba hari ikintu bigisha cyitwa ubwiyunge ubwiyunge nuko buri wese yakwemera icyaha yakoze agasaba imbabazi noneho abantu bagashobora kwiyunga none se niba abo bahutu bababwira ati bahutu nimuhaguruke musaba imbabazi mwarishe hakaba hari n'abatutsi bishe abatutsi bakaba inyange zera de bo bagaceceka bakabihorera ibyo bintu bizabya rubwiyunge ibyo bintu se biratujyana hehe noneho umbabarire gatoya minisitiri njyewe ikintu nasaba nuko abo batutsi cyane cyane bariya babaga mu gihugu abo bita ngo n'abacikacumi bavuze ngo ntibakuzana na minibisi Kagame arimo abateranya n'abahutu bagenzi babo babaye abo bantu ni bakeya none atangiye kugenda avuga ngo nyamuneka abicanye ntabwo rero umuhutu kugira ngo yirirwe apfukamye yirirwe asaba imbabazi ngo umututsi noneho nawe yumve ko ari marayika ibyo bintu nyuma y'imyaka 20 ibyo bintu ni ugutanya abanyarwanda ntabwo icyo ari cyo gihe byari gukorwa igihe cyo cy'imbabazi ntabwo ari iki ngiki igihe cyose umuntu yasaba imbabazi ariko imbabazi burya ni ikintu imbabazi nziza nizo usaba uzikuye ku mutima ntawe ubigutegetse umutima ukagukomanga ukavuga uti narakosheje negereye kanaka ndamusaba imbabazi alo
ndakumva
nciye bugufi ndasaba imbabazi umutima urankomanga uti mbabarira ariko biriya bintu umuntu akubwiye ngo genda usabe imbabazi ntabwo umutima wawe ubikubwira ni nk'akazi ni ikiraka niko nabyita ni ikiraka ni bya bindi by'imbehe ni umukati biriya bintu rero barimo bakora barimo barateranya abanyarwanda nyuma y'imyaka 20 ntabwo aribwo bari bakwiriye iki gihe ngo noneho ngo nimusabe imbabazi ngo nimusabe imbabazi
mama Esperance noneho wenda mbabajije akabazo ka nyuma ngira ngo wenda biradukundiye tugaheho umukoro abandi banyarwanda ese mwebwe ku giti cyanyu murabona ubu ngubu Kagame abaye ikinani yo kabacyo nkuko yakigize akanga gusaba imbabazi ariko General Bingira agafata ya mbere akajya hariya agasaba imbabazi ese abatutsi baba barakoze ibyaha bisa na biriya cyangwa se wenda tuvuge iriya batarujije na 57 yaba ehanaguweho icyaha ese niba nkakuriya tuvuge Bamporiki cyangwa Rucagu cyangwa abandi bahutu b'indobanure nabo bagiye agaragara bakavuga ko basabye imbabazi uretse bagiye bagereka utuntu bavuga ko wenda bazisabira ngo base n'ibindi bo aho none imbabazi basabye ntago zahanaguraho icyaha abandi bahutu cyangwa se abandi batutsi bene wabo murabivuga biki mu magambo make
ubazumbabiri hari ikintu ngiye ntemera hari ibintu bacuritse ntabwo ntabwo umwana ajya gusaba imbabazi z'ibyo se yakoze burya mu Kinyarwanda niyo ahubwo umubyeyi niwe ujya gusaba imbabazi agasaba imbabazi z'ibyaha umwana we yakoze ariko umwana ntabwo ari ujya gusaba imbabazi z'ibyaha by'umubyeyi biriya bintu biracuritse naho rero abo ngabo ba Rucagu